Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Accu haqqe so wattu yottiki wana wattu, so wattu du ƴaɓɓiki wana o wattu, saabi de hono gonɗo ɓoggui jamɗo wattu joni o kanko noddirteɗo Gagny Ousmane Kanté o mbiya yomo baylo wattu joni e natta e kulle ɗe. Sa sikiraɓe hollitinde wiide ko nayri banggal soldasi en leydi Côte-d'Ivoire ko yata capanɗe nayom eko fawi nagganoɓe le leydi meɗen ndi fedde woni nde waɗi noddago fewde leydi Mali ndi yoppitaɓe ko yaawi. Leydi Mali ndi hollitiɗe yo ɗum kabaru hakkude leyɗele ɗiɗi. Ko nayri banggal wayde ndenago le leydi meɗen ndi ɗum laatiki sababu so kutteji kewɗi yetti hono yimɓele humniɓe kaye fiji wonɓe leyɗeɗo nokkude. Caggal ko basketteji en ɗum woni fiyoɓe basket ballon juuɗe ɗiɗon ɓe memidiri ley beme andi ɗe ɗum yiyama tondude vido ngaji ɗi wakkande ɓe gonno e fidude leydi Serbie nde wattu joni oɓe mbihi fedde nde noddita fibande ana wonde wadde ɗo hen koñjali ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguinoɗo kikiɗe andi ɗi. Bisimilla moɗon e heɗade fedde oni nde wi hono soldat si en leydi Côte-d'Ivoire nanggaɓe ley leydi Mali ilale sappo lewru joi ƴaɓɓinondu ɓe joppite ko yaawi. Ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum le noga e jeegom lewru septembre ƴaɓɓinondu le on ɗo wattu fo leydi Mali ndi hollitiri yo ɗum kabaru hakkunde leyɗele ɗiɗɗe leydi togodi hani ardade golleji ɗi fou sitan sidiɓe.
Nde wi hooreɓe Nations Unies magal paɗe leydi Côte-d'Ivoire uddaɓe malɗoɓe ana hani yoppede le communiqué goto hoorejo fedde oni ne holliti wara imma daraji fou yalla pati metti naata hakkunde leydi Mali ka e leydi Côte-d'Ivoire nde uddego ɓe magal paɗe leydi malɗo. Lewi ministre communiɗo kabaroji hakkunde leydi Mali ka e leyɗe keddanɗe Abdoulaye Diop o holliti o juhama sanne to ɗi haalaji waɗadi to hoorejo fedde oni ne. O holliti fa handen wi laamu Mali ana joɗiniri jantudde e hooreɓe fedde CDO ka e Nations Unies nde o kabaru goto ley ñalaɗe warande. O holliti fa handen laamu Mali on mettama sanne ko tongade ne ɓe waɗi fewtude e leydi Francini nanginaka soobey nde kortal waɗaga le nde yontere to conseil de sécurité Nations Unies tum. Oy ko fawi nde yoppe ko ɓen magal paɗe leydi Côte-d'Ivoire ɗum wawa heɓde laamu fewi soni wona ɗum gollire laamu seraji to leydi Mali ka e leydi Côte-d'Ivoire. Fa handen kanko Abdoulaye Diop ono lamdo hoori ko ɗi dabiriji ɗi leydi Côte-d'Ivoire wonde e fiide banggal yoppiteko ɓe magal paɗe. O holliti fa handen leydi Côte-d'Ivoire ni hana natade saabe tewtude ne hippirta laamu hakkodiraji leydi Mali. Gondoddalgol Nations Unies fewtude e laamugo leydi Mali waɗama caggal balɗe tati nde premier ministre leydi Mali tawa le jiiɗal magal waɗagal e fedde oniga. Le ngal jiiɗal premier ministre leydi Mali holliti Antonio Guterres mo secrétaire général fedde oni wi yoppegol ɓe magal paɗe wala e laawol makko.
Kanko noddirteɗo Ibrahima Mamadou koni andanɗo kabbaru hakkunde leyɗele ɗe o hollitiri sa ƴeewi ɗiɗo golleji haalaji muɗum hana haalede ley nokku noddirteɗo Nations Unies to jaata o wiyo ɗum leydi Mali ndi kañe leydi Côte-d'Ivoire kañen kani yiitude no tiɗalayi ɗi kani heɓinirede joggal keɗɗen komo sifirdo hen do facce tan Mamadou Samaseku.
Kaɗo tiɗalayo e ley fedde sida wuro ndenno ndeɗo fedde duno hani hinnaade kabaru muɗum banggal kawrute hooreɓe leyɗe ma dun ministre anna komani ɗe gullidal hakkunde leyɗe sida o nden holtin tan jeddi kewi sanne ley haalaji ministre e kañe ardiɓe Côte d'Ivoire dow oɗo kabaru o. Min mila wiide jaati ɗum laati sababu wakkat joni o goto fofona jingara hoore muɗum hakkunde kinniɓe kabaru muɗum ɓe. Ɗum sababiɗi dun tiɗalaji owaji wakkat joni o e hakkilo am Côte d'Ivoire dun golle muɗum gasali fe e ley jogola oɗo kabaru o. Hooreɗo leydi togo e kañe ɗum ni sei kumaniɗen gulɗel hakkunde leyɗe sawbini yuppitere rewɓe nanggaɓe nonno e ley kabaru muɗum saabi imadaraji neɗɗako ndenno an han noon ɗum ɗo jokkito faɗimaɓe hollitoyde kabaru muɗum yesso battu moɗo Nations Unies.
On ɗo wattu fo no heƴaɓe leydi leyɗele sediyawuɗe an domtano ñalawma hande o le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe jottaki ley oɗo nokku wakka nde min landuno hono keƴaɗo sediyawo le leydi Mali ndi wala ko jaɓi sifade dow hen. Micciteɗen wiide leydi beme andi ɗe laamu Mali o hollitiɗo wawa jaɓɓitade ɓe faali noga e jeenayi en capantati lewru septembre waroru ndu. Ɗiɗo kabaruji fou so gabbi dow beme ame ande to dow page Facebook e compte Twitter studio tamani oɗo mbawi heɓude ɗi toon. Kanko premier ministre ñalawma hande o le leydi meɗini noddirteɗo colonel Abdoulaye Maiga hollita wiyede ñalawma ko yimɓele hewɓe kañen jaɓɓitimo caggal komo haali haalaji goro woreji le nokku noddirteɗo Nations Unies ɗo woni fedde oni nde wakkande batu mabɓe capanɗe jaɗɗoɓe jaɗɗoɓe wonno wadde toon nde. En kalan kabaru kaye fiji le leydi meɗen ndi yimɓele huminiɓe kabaru ɗiɗo golleji wattu joni ɓe kollitide ɓe tampi sanne ko laati sababu muɗum do yo wayde ndena ko woni le leydi meɗen ndi. Le on ɗo wattu fo micciteɗen wiide laamu aɗa wonde wadde immadaraji ko nayri banggal no yimɓe ɓe jaati kani ƴewirde kaye fiji gonɗi le leydi meɗen ndi. Le on ɗo wattu furdu ñalawma keƴanaɗo kabaru kaye fiji le adunaru ndu wonde yamminede le nokko fa keɓe famtade keɗɗen fatumata mayga Ali Cissé.
Le laamu bayangara tourisme heddoto miccintingol Kamari Rafi ndenagu e wi hankuja baba nappo ɗum laati sababu tiɗallaji kewɗi le ngeni ndi.
minen kam de kuli jati fati bedo yimbelle nanga lawol chol sabi be puddi dum yimbel do to no be touriste en ko hewe mu en fu handi wobbe kanyum en dun nangi lawol chol be chaaki be de nyalomo hande o ka won majjube le 2h o won wobbe dun joli be le ndiyam le batungaaji
e take tingongol tumbutu bamo e baba dikko do tano do touriste en sedi wiide dun sabi bini tid allahji kewdi le ngeni tumbutu
hande tourism ka hala mudum haltake fe Tombouctou gollirdi fu gondi le lamu Tombouctou do yi tiddala pawido rafinde nago min baba yaade Tombouctou e mobile kasse wajibi kina bama avion
fa dun heba yaade yeso ministre kumani do fina tawaji le ngeni mendi jo ini projet Bamako City Tour Sidiki Keita horejo agency o
min jibbe waytinde college dino wordi do e duubi sappo na sappo e joyi ngam min jibbe du wadde ko min baawi fu yalla mi de buita kutteje pawide rafinde naagu o kan e challal ni golleji bilide tourism de nokkule de
projet o timmi alam yabbido o Sidiki Keita holliti wiide mo weltiniki golleji ngadaadi mo wadan e bawde makko fu yalla dun heba wadede le region ngaji le duubi ngaroji di
en kala hono kabaru ko nayri bangal chofe andade le leedi meden di wattu joni mi hebude dun le lumoji bamako di dun wana ko yaafi fi dedo chofe mi citede wiru ko heewi yimbe le meden di dukkan jebbudi horsinde ka wattu joni hono chofe tuba kube martede du dun wonde mate lumoji dun buri fu heewde ton fa kebe famtare fa hande kebe Mamadou Sama Seku e sitan sidibe
le lumoji yogaji bamako hebude chofal balebe tidala modo yimbe le heewbe na lamdo ko emun en sabuji kado tidalla e wi sotobe be hinade margal sifaji didi chofede wala fe hunde no winde
arano chofe balebe de ana way wurano tawa torta fo hewtede nga hanne do ana tidi sun wala de pese watti fu sun wala dum nyaw ana barada sanna yoga diso wari wi an kanyu yida tiwu chofe tuba ko sun wala chofe balebe de du sabi hannen sun wala kilian en sanna sabi ko heewi chofe balebe tan yidi
e wi witurner en chofe lulirde poule de chair ngala kuteji du cellal bingel adama kanon be holti wiide nyawuji hubonta fe chofe balebe de kedana Mamadou Fane o witurner
chofe balebe le watti o nyablaji ko heewi ana tampinade du sabi handen so deden de allalude jaati sabde wawa muinde so ni wala ni ima draji wade watti fu to veterinaire be be wada vaccination tu fadde chofe balebe wala funo mi gasiri sabi kambe veterinaire me gollal mebbe ana han fiotide tegaade nyablaji chofe nanan mudu
don dun beedade raf hebugol deedo chofede ciottobe yogabe muroto sunjeya lulirde poule de chair hultide yu chofe balabe de alhali mettune sanne jamare
caggal ko yiya hono fiyo basketteur o bel idon leedi malindi kabi wakkati de fidanno e leedi serbie de be ngadi dum le nokkuno de Sydney le leedi Australie ndi do be kabuno do wakkati de be gonno fiide basketteur onde jaati dum yamale beme andide dum yamale tatte di fu fedde fibande wi'ar wonde waddo en konjal fa pama yalla hodo lati sababu ngodo habo le on do wattu fu kanko goto arti do gubal malingal mo nodde tutte gandi ga o holiti wiide ben njaafo mo sabi de ko be do sukabe golli nyaloma hande o kanyi en du city Mamadou Sama Seku
nyande alterande tiagal ko leedi malindi fiyama cili nay le matchingaji nay hultone jaati be galti e kawrtal gal basi imika kune piobe dido leedi mali ngo habo yu hakunde Salimata Kourouma e committee Elizabeth Dabou dum wadi dum yeso ndoko be kabaruji mi andinama habo hakunde surwabe dido mali tiagal match serbi mali sabi mudun jaati fiba o fuddi horgol tiagal mudun woni ko fiba bamata ania wadde jukngo no holitiri kambe ardibe fiba e le communique suni wakat juno andaka ko wadondiri beedo equipe leedi mali kay ndardi jama yafa modo e piobe be dum woni tutti gandega holti non do bembal mako twitter wiide fedde nena ndarda be leedi mali bibbe runde afrique yafa bangi goddo dun holti wiide ko wadondiri beedo surbabe be jaati boppi denno beedo namimsi ko golliko andon wiide leedi mali yaltindi e kabaru o wasi dun talatare hande le match fevde e canada sabbe piama chapan jegom e joy chapan jetti e jetti kambe joueur en sapo e tatombe fuf nangonno e kortangal
wattu joni en kala hono kabaru fiigol ballon dum woni fiigol hakkunde Mali Kagne leedi Zambie ndi Kenya nokku no dirde stade 26 mars sina dum bortina wakkande balande hebno to Silimaye Sappo e jeddi ko lati sababu mudum du yokkam modo wonno tobudle odo nokku dum lati sababu so donki fiide ton kambe supporter en jotti le odo nokku be kuliti metti mabbe sanne 2020 joni woni duuɓi ɗiɗi ko journaliste amin noddirteɗo Hammadou Ñaly Boule o majjiri min oɗo correspondant studio Tamani o suutama hakkunde Bamako kañi e Séware. Wattu joni minen gollidoɓe makko fa yettoyo Sara makko kañi e kolleji makko fu homo fu an humpa tinnon martino min kumpa ɗomo woni fu yo lanɗo renna
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Sa gram din yelo ni le kire duuji meden to en puddira nokku no dirte do nyoro mo ngobe kulitidi ministere ngabe tatton e ministere ngabe jago mbarabe le nokku no dirte do gumtari bugo idum le lamu jama wiama wattu joni hono sutra mabbe wadi le o do nokku le kam ministere mo no dirte ton El Hadj Oumar Tall wakande sutra mabbe wadanno le do himbe le battibe fa yettio lamu kobe kanye fa yettio hala nanane himbe le dinan kobe fu an gonno ton juldo e mabbe wodube bi o mo no dirte El Hadj Madisa jekite le ndero misite mawde nokku no dirte nyoro mango se duru dan gardan faali lamu gawobe kolitidi imma daraji ko nayri bangal PSFA be cakko nyaw coronavirus dum fuddi ton ila kenyen dido imma daraji puddan le noka e jekom lewru 10 septembre yatti may le nay lewru octobre dum nobe kolitidi wi himbe la gawo hanbe fesede be wattu jome bi fesabe nobe kolitidi wi dum buru ujinaji noka e joy bingel adama wattu jone be kajale imma daraji fa biuto yalla danya ko be kebine helle tem der fu no nayri bangal himbe le jago sappo en jekom ka keb fesede odo nokku sekrabo katen kikiɗa hande do kabaruji meɗen ɗin ɗin joti on sanne heɗade heƴo jamen ɗiɗo kabaruji fan mba heɓeddo beme amme ande to so gaɗi he www toɓɓere studio Tamani toɓɓere org no noddi dow oɗo numéro viyamo maire maire 37321 fande fan jeeye fe no konnadirɗen noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam yotre meden de waran nayrade bangal ko nayri bangal no nungo o wori le leedi meden de wattu jono be bi ko nayri bangal tigaje fuddi irtede fa yotto ngebbe de fuddi taccede kanye ko nande mudun du e tayde fu fa hande nungo o kan wonde jokkitade le leedi meden de nokkule goddanto wolite bi wide dum wonde e bunude awdiji mudan nokkule goddanto dube kollitide be gikkine gikke lobbo fa kebe famtade ngare kede ko min e sitan sidi be min pewni on do hen
le bayangara do ana toba fa handen men lonki jaati lemde mutiri e obdi jogaji joni le watti oke me futtigel kettal nyebbe ka e gerse nga samoji kam ana toba so kam futti tobde tan naba nyamiridi le dankije samoji so nangi yalti men lila nyamirne en nangi
dido yo halaji kanko no dirtet Amadou Seyba o witaydi wide kam mo tobi fur be mati tidallaji ko nayri bangal remde waydi ndena gulati sababu mudun to kuli koroto kambe humnibe kabar demal be gondi e jewtade fa handen no kabaru ndungo wori Joseph Jara goto humnibe kabar demal to kuli koroto
na lansam
sona hale dama gonga kamu tobde hikka on nafi nyamiriji amen sanne tabe me weltama do hewtina amen torrafu bangal nyamiriji amen di fa handen jikke amen bonay
balle chapande nay e jeegom ko buri millimetre ngaji temede jidde chapande nay tobi lese gurundi non wonɓe ton humniɓe kabar demal ɓe kollitiri wiide ɓe mbi ɗum wonde waddude kutteji du Adama Sogoba
le hitan hikkare kammu on toɓi sanne jam ɓuttike nokkuje ko yaata hectare ji temeɗe jeɗɗi e cafanɗe joyi e goho ko lemete ko yaata yimɓe temeɗe joyon e malle hemere ga jama on fama wi hewugol jamɗe hikka wawa natata saabe bonnude nungu odu nokkuje jogaɓe antun ñamiri muɗum woɗan
humniɓe kabar demal ɓe fu kollitiɗe ndungu hikka o kammu o toɓi sanne ka ɗum e tawde fu woɓɓe kolliti metti muɗen ko nayri bangal engrais ngaji no hani heɓirede